wanaagsan ayaan dhigistaal markan idinlaanay halkaad wan lagal socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. dowladda kenya waxay sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 130 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab weerar ay ku qaadeen axaddii shalay saldhigo ay maleeshiyadu ku lahayd degmada badhaare ee jubbada hoose. howlgalka amsoma ayaa isna bartiisa internetka soo dhigay in ciidamada dowladda iyo kuwa amsoma iskaashanaya ay weerarkaasi fuliyeen. wariyaheena jacfar kukay oo haatan studiyaha nagu heliya ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka badhaadhe ee gobolka jubbada hoose labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga kenya lagu sheegay lagu dilay degalyahano 30 kor u dhaafaya. bayaanka wasaaradda daafaca kenya ayaa lagu sheegay in xog dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadmo ah ay ku qaadaan laba bartalis oo ay al-shabaab ku leeyihiin meel 17 kilomitir u jirta aagga sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka holowajeer halkaana lagu burburiyey. ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen. maxamed axmed xirsi sheekeeye oo v o a u sheegay inuu yahay taliye xigeenka ciidamada jubbaland ee aagga jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
howlgalkaana hogaaminayey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland ahna taliye ku-xigeenka ciidamada jooray, ciidamada amisomna waxaa weeye ciidamada jubbaland dhulkan hadda aan ka howlgalno iyagoon la soconin ma howlgalaan. marka sidaasu howlgalku u dhacay, gaadiid baa looga guray, qalab insaanadii laterina waa ooga furanay. habeenkii bisha ay ahayd baan howlgalka qaadnay, bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxa weeye waa uu socday. niman badan oo ajalada u badan baa looga diray howlgalkaas.
inkastoo wasaaradda gaashaandhigga kenya ay xustay in 130 al-shabaab ah ay dileen kuwo badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay, haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tiro intaa ka badan
qariib 30 ilaa 30 askari. meelahaas baan arkay anigu indhahayga saaray, ilaa 30 askari baan saaray indhahayga.
saraakiisha soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca kenyaankaba soo gaaray. sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay. goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh, taasoo u suuragelinaysa al-shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan. sida uu maxamed axmed xirsi sheekeeye sheegayana waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay degalyahano ajnebi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay, inkastoo dhimashada degalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon.
meeldhulkan waa dhulka soomaaliya, ajnebiga ay kaga dhuntaan soomaaliya oo dhan ma garanaysaa hawda dhul biyale duur ah waxa weeye. marka waa meelay gabaad ahaanna ka dhigtaan, shuruufsina hadda ay isku uruursanayeen, labadaa qaybood bay isugu jireen. marka xogaan ka helnay, marka ciidamada annagaa weerar ku qaadnay.
weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska, waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika, kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay al-shabaab jubbaland kaga sugan yihiin.
wariyaheena jacfar kuukaa ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway. halkaad kala socotaana waa v o a.